Purchase your tracks today.
Tembisi zulu nomhlaba kanti namango kubhalela uvi nasebusuku kuthonga busafiki nango sathane zanumni thulunga khale sulinyembezi sizinenkinga zimvimbe endleleni wathatha abazali wangishiya ngekhala mina ngiyabuza kulo mhlaba nginzini
Jay.